from zamhub.co.
Subscribe
to
the latest dance and music.
Vela Fela. Let's go. Let's go, let's get it.
Major Keys got the vibe.
Nifuno kamba kwa story ya kale. Vija venzo chiti kale kanzale. Time koza nevanyu ninga kule. Isi ya matupini wasali. Kamba kwa story ya kale. Vija venzo chiti kale kanzale. Time koza nevanyu ninga kule. Isi ya matupini wasali. Mbele peneze kido. 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 Peneza kidyo, yeah. Iwe pie ukasambe, nishina menya maleka. Kamvija time untu wanga ndia yenze ni maleka. Kwa notima PS4, Xbox, kudala yenzo chitika ni Sega. Nishimwa fola mankonyo kuma bad boys inga mulimweka. Tenza pema TV mumanyumba tikatiamba nishitari pili la poster. Kapomoti mba wadiako waliandimu kamisa nishiva potia. Kulipota mba fiumu ya viva ndia muzuba usiku nishiuza lotia. Kupunzilo menya masama uka kwa nisa vanzako vaza totia. Chizungulu, zungulu baby batibale soku kwa iwe state. Amina katiala, ise tenzo mvera mushe kutiala. Nifuno kamba kwa story ya kale. Vija venzo chiti kale kanzale. Time koza nevanyu ninga kule. Isi ya matupini wasali. Kamba kwa story ya kale. Vija venzo chiti kale kanzale. Time koza nevanyu ninga kule. Isi ya matupini wasali. Mbele peneze kido. Peneze kido. Peneze kido. Peneze kido. Peneze kido. Peneza kido. Peneza kido. Peneza kido. Kukalipo bela kak shop. Tenzo kuli la vintu pa window. Nishima kolo watu tita. Mba wanse mupondi insindingo. Wapakuliva mbuya skuwama. Ndia wakuli best story. Christmas ika fika voku dia pambali. Spezo shota mazoi. Unaivari rapo jazi mpombwa. Kuskulu yendera chetopwa. Ndise tizi batonya. Sini kamba pali tonya tonya. Notive vichiti kamanje. Makids wasobela na mbanje. Chitunune mwatababama chisiva. Kumasulo nishitilitiva. Vikwama fama chazi na mamabo. Mabatri yosilo tiana madabo. Kuzitindia ukakula babo. Peyenzo wama mafiumu ya lambo. Nifuno kamba kwa story ya kale. Vija venzo chiti kale kanzale. Time koza nevanyu ninga kule. Isi ya matupini wasali. Kamba kwa story ya kale. Vija venzo chiti kale kanzale. Time koza nevanyu ninga kule. Isi ya matupini wasale. Mbele peneze kido. 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 Peneze kido.
Aliza iti ni guns. Let's go, let's get it.
From some daddy.
Street made me.
The OC Entertainment.
Ha. J Dodo. Jacob Pagaden. Mr. Binal. Yeah.